Kabwa ya la ila Tibuta magi kali kube ngoma nekuba Alibi nyumi sane fix on magina Napona po mutanti nation Ayo afre Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno Birundi veni na chicho ya gala mseno Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno Zena la ila nino kuliobu la mwenseno Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno Birundi veni na chicho ya gala mseno Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno Zena la ila nino kuliobu la mwenseno Kwa tampo lampo la tena weto nkutula Osense lampo lampo la chibuka tombutula Baza debo wabakuza la bambi bamu kisa Labano echitunula na weno njilila I will love you until the river Nile or Lurai Leka Victoria nkufumbile mchai You better than all of those girls you are like Wetu nulile gwala babakufana na choka you girl Dambu dama wanga kuna kuna you girl Sila wanga ya kusinga koko you girl Holy wanja ulo you girl Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno Birundi veni na chicho ya gala mseno Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno Zena la ila nino kuliobu la mwenseno Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno Birundi veni na chicho ya gala mseno Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno Zena la ila nino kuliobu la mwenseno Tula tula wakati yao tunulilebiana Goloko kamangwa gowefu nilechana Hasuma kila bichono kulu na kurebiana Mulengele olifala Pamakani with dancing Nina mukumana I give you go with dancing Are you up there? Nare can we dance Santa Dele what? Kone muko ku dance I will love you until the river Nile or Lurai Leka Victoria nkufumbile mchai You better than all of those girls you are like Wetu nulile gwala baba kufana na Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno Birundi veni na chicho ya gala mseno Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno Zena la ila nino kuliobu la mwenseno Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno Birundi veni na chicho ya gala mseno Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno Zena la ila nino kuliobu la mwenseno
Kabwa
ya la ila Tibuta magikali kube ngoma nekuba Alibi nyumi sane fix on magina Napo mutanti nation Ayo okre okay.